Easy pazi go bebe. Yamata shevi. Yeah. Sika na to wera.
Zed louder.
Mani funa lelo. Maile wanisia. Wenangu abuela na fucha ni funa nisia. Nika faka mumu tima. Mumama kufunta. Footing and I'm missing the city, I see Mulambo Kupena.
Apa the winner, Nikuchechi, Nikuchechi, Bazana Unza Muchechi. Apa the winner, Nikuchechi, Nikuchechi, Muzamuzi Vida Muchechi. Kutimanje niwe misizi, misizi chite misizi. You make it step right, baba.
Bantu twestu kamba pariringi siti fakamo mutu muli mutu amene sati pasa saini tati wezo funi sisa kuni using atabe waloberi aumanda basini yesa tuma youthi totu konda kwela kunyumba malonda keep my relationship security niba mbiri bari desperate voposta masomete bantu bali na stata nizako uzakalira chakwa waya kuroria bantu beba manyonga. Beba jabe upumbuiza girlfriend ni 2 months. 1 month ni friends with the benefit yo. 6 months engagement. 1 year ufanika mchikwa tinati. Girlfriend ni 2 months. 1 month ni friends with the benefit. 6 months engagement. 1 year ufanika mchikwa tinati. Ine gera wanga nikucheji, nikucheji, saka zibira mchechi. Ine mkazi wanga nikuchechi, kumuona kuchechi, saka zibira mchechi.
Kuti manje ndiwe misizi, misizi chite misizi. You make it step right, baba. Kuti manje ndiwe misizi, misizi chite misizi. You make it step kurumu, baba.
May the best man winnie. Lucky one, abashala man wingi. Later boyfriend that happy.
Happy.
Ushide kwa baka freak a ringi. Take time of it, take any shame. Mfwe, the plans a kupeka any shake. Cause guy, wa fake it, take any shake. With time, ukasanga ni set any fear. Wako fwila kalanga. Kaba feo, kaba fwila na banga. So shide kaba rwila manamba. Right before magwila na manja. Mundereshi ya buta. Tutu witness cha uta. Chinjaneshi na muka. Chite chukunishi na
mokwa. Apa the winner nikuchechi, nikuchechi.
Baza na uza
mchechi.
Baka bilisha mchechi.
Apa the winner nikuchechi,
chapwa
nikuchechi. Baza na uza mchechi.
Kuti manje ndiwe misizi, misizi chite misizi. You make it step right, baba. Kuti manje niwe misizi, misizi chite misizi. You make it step kurumu, baba.
Easy pazi go bede. Kala ya mbali. Akiteki, Osbi. Young Firozi, baba. I fly a auto shoku. Mr. Makasi. Louis Daka. Dollar machine. Kuchingola.
Easy on a far.
Yeah. Managers mwaba. Eddie Wadi Twito. Nyamata Shefi. BMB.
Exclusive to ZLouder.com.
Sega na toera.
With the power given to me by the Lord, I now pronounce you husband and wife. Yeah.